Yeah, it's your boozy boy official. Ringtone vibe. Yeah. Na 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 na. Yeah. Na 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 Sunny Media. Yeah. September 16 ni siku maalum kumbuka. Angalia kalenda yako. So great mama lipigana vita on the 16th of September. A special day to remember. Check it on your calendar. So great mama ya Zirwana. Ni siku yangu ya kuzaliwa. Ah, ni siku yangu ya kuzaliwa. Yeah. Ni siku yangu ni sherehe. It's my day. Ni siku yangu ni sherehe. It's my day. Ni siku yangu ya kuzaliwa. Kuzaliwa. It's my day, ni siku yangu, ni sherehe. It's my day, ni siku yangu, ni sherehe. Yes, Buzzy Boy official again. Rickton Vibe, Sunny Media official again. Global Baba again. Buzzy Boy official again. Rickton Vibe, Sunny Media official again. Yeah. My celebration, it's my day, yeah. My dedication, ni sherehe. So great, mami ya Zirwana. Check it on my calendar. Keki tuzisalinga. No more time, no more surrender. This a celebration. I'm gonna do it in action. No more locomotion. You gotta ask for my location. Ask me every question. I'm gonna answer everything you mention. True love, femination. Not the Buzzy Boy official. Yeah. Ni siku yangu ya kuzaliwa. Ah, ni siku yangu ya kuzaliwa. Ni sherehe, ni siku yangu, ni sherehe. It's my day, ni siku yangu, ni sherehe. It's my day, ni siku yangu, ya kuzaliwa. Ah, ni siku yangu, ya kuzaliwa. Ah, ni siku yangu, ni sherehe. It's my day, ni siku yangu, ni sherehe. Yeah, Buzzy Boy official, yeah. Ringtone Vibe. Sunny Media Entertainment, ANG.